Ngiyacela ibathandwa ngicela ukuthi sivule encwadini kaPetru wokuqala First Peter chapter 2 namhlanje sizodadisha uverse 1 kuya ku-8 siqedile ngo chapter 1 ngesikhathi sakho ubuyele khona uyobona ukuthi uzwisisile ini konke ebesikhuluma ngakho izwi likaNkulunkulu uyali understand and lapha ku chapter 1 Asifundeke for namhlanje uverse 1 kuya ku-8 ka-chapter 2. First Peter chapter 2 verse 1 to 8. Ngakho ke lahlani bonke ububi bonke ubuqili ukuzenzisa umhawu nakho konke ukunyembenya. Njengeyintsana eyisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya. Olungenako nakala ukuze ngalo nikhule kube ngokusindiswa uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu nani njengamatshe aphilileyo nakhiwe nibe indlu yokomoya upriesti obungcwele ukuze ninikele ngemhlatshelo yokomoya eyamkelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu ngokuba umbhalo uthi ngibeka eziyoni itshe legumbi elikhethekileyo eliyigugu okholwa kuye akasoze ajabhiswa Ngakho ke kini enikholwayo liyigugu kodwa kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilo elaba inhloko yegumbi netshe lokukhubekisa nedwala lokuwisa bayakhubeka ngokuba bengalaleli izwi okuyikhona abakumiseleyo amen Isihloko salentshumayelo ngithi woza etsheni eliphilayo. Wena ongakasindiswa uyamenywa woza khona itshe eliphilayo uNkulunkulu afuna uzoyihlanganisa nalo. Nawe osusindisiwe qhubeka uze njalo kulelitshe eliphilayo eliuJesu Kristu ungavumi ukuhlehliswa kulona inhlupheko nobunzima bempilo neyilingo eyiqhamuka emhlabeni kodwa qhubeka ulokhu uza ileyo inhloso kaPetru kule section le ungakhohlwa njalo ukuthi ubhalela abazalwane abasekuxakekeni okujulile kwangempela bayahlukunyezwa ngenxa yokuba abantu abakholwayo izwe liyabacindezela bayalinyazwa bayaboshwa bayabulawa isikhathi esibhlungu eimpilweni zabo njengabantu abakhonza uNkulunkulu ufuna ukubagqugquzela ukuthi bangahlehliswa inhlupheko kuJesu kodwa baqhubeke balokhu bezile kuyena noma kubuyeka sengathi ukuza kuyena kuletha inhlupheko kunokuthi kulethe ubumnandi empilweni yabo ukwenza ngendlela ezimbili lokhu okokuqala uyabatshela abakhumbuzi ukuthi konje yini edingakalayo kumuntu uma ezoza kuJesu kufunakalani kuwena uma uza kuJesu noma kuziwa kanjani mhlambe mawubeka ngamanyamazo okokuqala lokho okwesibili uyabatshela ukuthi why kufanele beze kuJesu ubanikeza izathu noma izinto ezibenza babone kufanelekile ukuqhubeka beze kuyena noma kuneyinhlupheko ukuza kuJesu yindaba kufanele ngiqhubeke ngimlandele kube kuletha ubuhlungu empilweni yami leyanti yayishiya ukuthi ma usindiswa uyayifaka inhlanhla ekhaya ayenzeki kimi Akungenanga inhlanhla ekhaya ngiyibona inhlanhla ekhaya kunalokho sihlabene manje ekhaya ngenxa loJesu. Angiyiboni impumelelo nokulunga kwezinto zami, angiyiboni into zami ziza kunalokho ngathi kuba worse sometimes ngiyagula ke manje. Ukugula kwami kuba worse. Umsebenzi awuhlangani, mhlawumbe ubukhona uphelile. Kunokuthi abantu bangizwele bayangikholodela ngoba bathi uplo Jesu wakho. Nabantu basekhaya ngithi wena uhlabu wena ufuni ukacknowledge abadala buka ke kunjani empilweni yakho manje why kufanele ngiqhubeke ngilokho ngizile kuyena uJesu uma impilo yami injalo uyawuphendula lo mbuzo kwesibili okokuqala kodwa ke siqale ngokuthi kuziwa kanjani kufunakalani kuwena uma uza kuJesu siqale sibuke uverse 1 ngakho ke lahlani bonke ububi bonke ubuqili ukuzenzisa umhawu nakho konke ukunyembenya ungakho ke ukuxhumanisa uverse 1 nalenta kade eqedukisho kulama verse asekugcineni kwa chapter 1 Bible malibhalo ayengekho ama chapter nama verse kwakuyindaba nje eqhubekayo ayebhalile umphostoli uPetru uzokhumbula ukuthi into akade ekhulume ngayo ukuthi abazalwane bazelwe kabusha ngembewu engabuli ayifani neyendoda umuntu ozelwe indoda ngembewu yendoda ubuye afe kodwa bazelwe uNkulunkulu abafi imbewu kaNkulunkulu ayifi leyo mbewu uthe izwi likaNkulunkulu lapha uverse 23 kuya 25 izwi likaNkulunkulu uyivangeli elashunyayelwa kinina ngakho ke mana abantu abazelwe kabusha ngembewu kaNkulunkulu eyizwi likaNkulunkulu elingasoze lavuma ukuthi nife ngakho ke philani ngendlela efanele lokho philani ngendlela efanele abantu abazelwe kabusha bezelwe uNkulunkulu enduzobona ma eseqhubeka esekhuluma ngokuza etsheni eliuJesu uzobona ukuthi kuqhumene nokuthi mawuzozetsheni nansi phela indlela oza ngayo etsheni ukuba lo muntu ozelwe kabusha futhi ophila ngalendlela uNkulunkulu asichazela ngayo kuverse 1 nansi indlela umuntu ozelwe ngokusha okufanele aphile ngayo okokuqala kunezinto ayilahlayo lahlani put away igama elisetshenziswa for ukukhumula nje into eyingcolo kade uyigqokile mawuzogeza ugqoke ezintsha khumula lezinto eyindala uyisuse kuwena aziyeke ukunamathela kuwena aziyeke ukuba indlela obukeka ngayo nowaziwa ngayo njengeyingubo umuntu ayigqokile zikhumule lezinto ayingabe isabalelwa kuwena ayingabe isabonakala emzimbeni wakho lezinto lezi ayibalayo eyokuqala ububi malaise ngelesingisi kuchaza nje umuntu onenhloso yokwenza okumbi komunye umuntu khona umuntu omzondayo kukhona umuntu omfisela okubi futhi uma ungalithola ithuba lokumenza okubi ungazukubanjwa ungalithatha lelo thuba kunobubi okukhona enhlizweni yakho bulahle lokho ngicathi emqondweni wakhe mayela abazwane kanje okokuqala into anayo emqondweni ilabantu ababe bacindezela abazalwane ngithi abazwane njengoba ebabhalela nje bayahlukunyezwa omama abakholwayo bahlukunyezwa amadoda abo chapter 3 sobona masifika lapho abayigqili abayisebenzi bahlukunyezwa abantu ababaphethe emsebenzini abazalwane in general sobona masiqhubeka nale chapter le bahlukunyezwa uhulumeni iziphathi mandla kune persecution nokuhlukumezeka kubazalwane ikhona i temptation yokuba nobubi enhlizweni yakho towards labantu abakuhlukumezayo ubafisele okubi ufisa ukuyiphindiselela mawungalithola ithuba ungakwenza uthi uPetru lahlani lezo zinto ayiphume enhlizweni yakho noma ngabe kunomuntu ongakuphethe kahle wakwenza into embi akakaze axolise ungagcina ububi enhlizweni yakho towards lowo muntu umuntu ozelwe kabusha onikezwe inhliziyo entsha akagcini ububi kuyena uyakukhumula akulahle lapha emgqomeni wewashing izinto ezimbi enhlizweni yakhe inhliziyo yomzalwana akufanele igaye ibuze ukuze makukhunywa njalo ngenhliziyo haye yomuntu ozelwe kabusha mayigaye ibuze yakho nanoma ingabe ingane yenzeka kuwena ikhumule zikhumule lezo yibuzi uyilahle mayithi uNkulunkulu kwenze kushuthi kuyenzeka Ngoba uzothola umunye usho kalula nje wena ngoba phela uyazi lento engibhekena yebo mina ngisho kalula akasho kalula yena ngoba uyakwazi lokho akhuluma ngakho uyayazi inhliziyo yomuntu wabethelwa naye esiphambanweni engazangone wena khona vele nowa ukono wake wakwenza engakaze abe nesono wabekezelelwa ukuhlukunyezwa abantu kunokuthi agcine ububi enhliziyweni yakhe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu wathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo khuluma kanjalo inhliziyo yomuntu osindisiwe ayibgcina ububi kuyona iyabukhumula okulandelayo bonke ubuqili khumlani yonke inhlobo yobuqili Umuntu mayazi ukuthi enhlizweni yakhe kunento embi kodwa angafuni yaziwe then uyikhava ngamanga. Uright mzalwane, hayi hayi right, yonke into iright. Ngibona sengathi kukhona nje into engahambi kahle phakathi kwethu. Hayi khona uthi akhona uthi yonke into iright mzalwane, ayibonga inkosi. Ubuqili namanga. Umuntu mayazi ukuthi khona into errong ekhona empilweni yakhe, naturally ufuna ukuyikhava rapha. And indlela yokukhava rapha izinto errong ukuqamba amanga. Ngoba phela akafuna ukuvuma ukuthi kukhona into errong ekhona. So ngithe ngicabanga ukuthi emqondweni wakhe kunalabantu abahlukumeza abazalwane, kodwa futhi uyazi ukuthi abazalwane bebodwa bayaba nazo le nkinga ezifana nalezi. Ngakho whether is towards abantu ababe bacindezela noma abantu abaphila nabebandleni abungabi khona ububi ukuze singabi khona isidingo sokufihla nokukhohlisa. Umzalwane uyakukhumula ubuqili. Uyakukhumula ukusa. Umzalwane uyawakhumula amanga, yonke into emenza abe utsotsanyana, akwazi ukumaneuver nokumanipulate. Ungamboni kahle ukuthi uphezukwana umzalwane. Akushasha ukuthi mabengala shibli kaputshuke ngala, ungazi kwe umzalwane akabi njalo. Amen. Amanga nokukhohlisa into yasesihogweni yamadimoni uSathane uyise wawamanga. Umzalwane, what you see is what you get. Lento nje oyibona ngaphandle iyona ngaphakathi, iyona ekhaya, iyona emsebenzini, iyona esontweni, iyona ngasese yedwa. What you see is what you get. Kumuntu ozelwe kabusha. Uma ungenjalo wena usabuye ushelele, khumula leyo nto yokushelela. Lisho njalo elivesi, khumula ulahle leyo nto. Ozelwe kabusha nguNkulunkulu akenzi njalo. Okulandela lento yokugcina ububa enhlizweni uyikhave ngamanga ukuthi uvele uzinzeke kulento ugcine ngempela umzenzisi. Ubala lokho number 3. Khumula nokuzenzisa. Ugcine uyinto ongasiyona phambi kwabantu. Uma wena uwedwa uwenye into, uma uphambi kwabantu uwenye into, uyihypocrite njengomuntu ogqoka imask. Imask inesmile iyahleka, kodwa ihlina singemumva inhliziyo igaya izibozi kufisela okubi. Uma umbona uyakusmayilela kodwa. Ungabi umzenzisi kanjalo. Iba wena, uma kuneyilonda ayivele ziboshwe yilasho lezo yilonda lezo. Uma kunezinto ezonakala, ama-relationships alimala nabantu, awavele alungiswe. Shona ukuthi ngalimala la. Shona ukuthi angiyithandanga leya nto eyenzeka laphayana. Makushokeke, makusebandleni fayilungiswe leyo nto. Makungaphandle, sometimes awukwazi ukulungisa into noSathane. Akanandaba uSathane ukulimazile, wayefuna ukukulimaza vele. Bese ke onjalo umyekelela kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uye umphindiseni, uyakubuyisela konke okubo okwenziwe. Wena akafuni uyiphindiselele. Ngakho lahla inhliziyo egaya izibozi, ulahle ubuqili, ulahle ukuzenzisa, ubadedele nabantu abangaphenduki noma usubakhombisile ukuthi bakulimazile. Ungabe umuntu ozenzisayo, bani wena. Makhona okungahambi kahle empilweni, silekelelane, silungisane, kodwa akusizi ukuzenzisa. UNkulunkulu obona inhliziyo uyaphoxeka mayibona enye into ngaphandle okungasiya senhlizweni umzalwane eyenza. Nansi enye into, umhawu. Sometimes abantu abanayo inkinga nabanye abantu ngenxa yezinto abazenziwe. Banenkinga nabo ngenxa yomhawu. Yini yena kufanele athole umshado? Ngobani yena kufanele asebenze kahle kanjena bese lokho esifakazela sitshela ngokuhamba kahle kwempilo nama-promotion nani nani? Lo yena nje uhleze muhle nje. Ngike ngizwa, ngiyazi lento fesi, into ngike ngizwa abantu besifazane. Ugcina ungamphiwa umuntu ungamthandi. Hayi ngobani? Ngoba muhle nje. Hey, abantu besifazane bayazi yenzeka leyo nto. Uhleze right ekhanda, uhleze ebuye kahle nje, kube nento ethi qhifi kuwena. Uyazi leyo nto ibizwa ngani? Ibizwa ngomhawu, i-envy. Ukufisa izinto ikamakhelwane wakho engabe zikuwena. Awumjabulele omunye umuntu uma kunezinto ezinhle ngaye empilweni yakhe, nanoma ingabe yini. Ufise engabi kuwena leyo nto. Wena ofanele izinto ezinhle. Futhi ngoba wena nempilo yakho ibinzima, usubekezela isikhathi eside, kumele ngabe ziza kuwena lezi zinto lezi, bese ungakwazi ukujabulela abanye, ubafele umhawu uma ubona izinto ibahambela kahle empilweni. ugcine ubafisela okubi. Hayi ngoba khona into abakwenzayo ngoba unomhawu ngempilo yabo, ubafisela okubi bese uyakhavarapha, bese uba yihypocrite. Iyahlangana yonke lento, ugade nomhawu enhlizweni yakho. Funda nje ukubathanda bazwana. Ubethe lapha chapter 1 asithandane ngothando olungenakho ukuzenzisa. Umthando omunye umuntu umjabulele mayephumelela, ma uzulingeka ukuthi ucasuke ma izinto ibahambela kahle abanye, uyiforce ukukhulume, umcongratulate, umbongele, umhage, kube wena otshela abanye ukuthi kuhamba kahle kanjani empilweni yakhe until leya nto izisuppresseke iphele. Uyayikhumula ngaleyo ndlela. Ungavumi ihlale. Ugcine umuntu akenze lutho, mhlawumbe omunye amenshine nje in passing into enhle ngalo muntu. Uzizwe wena unomthwalo wokubhalansisa ama-scales. Akekho phela umuntu o-perfect. Naye unazo into zakhe. Hawu, besancoma lokho kuhle nje. Ilento elandelayo lekuthiwa ukunyembenya, slander. Ukukhuluma kambi abantu. Ukuthanda ukuthi omunye umuntu abantu bambuke kambi, bangambuki kahle. Awukhululeki ukuthi abantu bayamhlonipha lo. Awukhululeki ukuthi abantu bambuka eyintenhle lo muntu lo ngoba wena umthandi. Ufuna ukubakhumbuza ngamaphutha akhe. Uzwa kuyijoka lakho nomsebenzi wakho ukuthola izinto ezimbi ngalo muntu bese wenza sure ukuthi abantu bayazazi futhi abayikhohlwa. Ngobukhona wenza ubakhumbuza. Khumula yonke leyo nto leyo. Amen. Akahlukana amabandla webazalwane. Kube namasplitha ngempela. Kungonakele into eningi. Konakele nje ukuthi kunabantu abanje. Sometimes uzobafica nasezikhundleni. Umfica umfundisi uma la epulpiti ashumayele, ugcwele lento enhlizweni yakho, yizwe iphume entshumayelweni. Uzwa izibonelo ezenziwayo. Ugcwele umhawu, ugcwele ukukhuluma kambi abanye, ugcwele ukubafisela izinto ezimbi abanye, khona nokuzenzisa la kuyena. Nasebandleni kuyaba njalo, asingabi njalo ke bathanda. UNkulunkulu ubhala ngoba uyazi ukuthi siyalingeka kulezi zinto lezi, asilungiseni ke sonke. Silungiseni inhliziyo yethu, asishwayeleni nje, awujwayele ukuba intatheli yezindaba ezimnandi ngabanye abantu. Makhona umuntu ofuna ukwazi izinto ezinhle ngabantu uzoyithola kuwena. Mayifuna ukwazi ezimbi akacinge omamgo. Hayi kuwena. Ofuna ukwazi amaphutha abanye abantu akazukuwathola kolwakhulimi. Ake sifunde nje ukuba abantu abapublisher okuhle ngabanye abantu. Amen. Ukhumbuleke la ukuthi emqondweni wakhe kunabantu abahlukumeza abazalwane abanye babo o government official. I-persecution systematic eqhamuka ko-government official. Sometimes uSathane uyasitrika asiqeqeshe ekube nabantu abanenhliziyo yezimba abakhulumana kambi ngokuthi asifundise ukukwenza kuqala kubantu abayiphathimandla. Bese sibona sengathi kulungile nje ukwazi yonke into ngomongameli uRamaphosa. Nengaziwa abanye wena uyayazi, uyayazi i-corruption eyenzeka kuphi, nani eyayifihlwe kuphi. Wazi yonke into ngecabinet ukuthi bakhohlakele kanjani bonke labantu laba babonile. Kusho wena ne-evidence engazi ukuthi uyithathephi. Ujwayele nje, ugcina ulimi lakho lujwayele ukusilandarisha abantu. Ngoba siqala ngalabo abayiphathimandla, esibona sonke ngathi kulungile nje ukuba nyembenye. Kulunge kanjani webazalwane? Ukuthi ngoba umuntu eyipolitician bese siyamdilika nje. Nawa wazi mhlambe makukhona umazela khona wake wabona angithi phela ungayivezi izinto mazikhona kodwa ungabi umamgo nawe uthatha into oyizwile uyadlulisela uyapublisha nje umuntu abenesithunzi esimbi kanti mhlambe ubhecwe ngobubende inyama engayidlile akabhecwe abanye thina abazalwane asikwenzi lokho ngisho kubantu esingathokozile ngabo mhlambe ngenxa yendlela abenza ngayo kodwa asifundeni ukukhulumana kahle ake siyipractiseni ke bathando like khanyeni. Sibe nebandla ehlushwa ezinye izinto elingahlushwa ukukhulumana kambi kwabantu phakathi kwalo. Kuverse 2. So ke khumlani lokho ufuna nigqoke kokuthize manje. Ningakwenzi lokho nakho afuna nikwenze. Njengeyintsana abantwana abancane eyisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya elingenakonakala oluphiyo ukuze ngalo nikhule kube ngokusindiswa. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Njengeyintsana eyisanda kuzalwa langazelelani ubisi akathi bona bayintsana eyisanda kuzalwa. Akusi zikhona indawo la khona uPaul esolibandla laseCorinth ngokuthi li immature linjengeyingane eyincane. Kodwa la that's not the point. The point la ukuthi umntwana osemncane ulangazelela ubisi. Ukuvusa ngisho ebusuku uma eselifuna ubisi lakhe. Kahle kubaba umkhwane lapho uNkulunkulu usanda kubabusisa ngomntwana omncane. Uyayazi indaba yokuvuka ebusuku ngoba umntwana ufuna ubisi lakhe, ayikho into ezokwenzeka la endlini. Uma umntwana esefuna ubisi lakhe uyalangazelela ikhona into ethi kuyena uphila ngalo lolu bisi ukuphila kwakhe lokhu uthi ke uPetru asibe nathi nedesire enjalo nokulangazelela okunjalo kodwa sina sesifuna ubisi olungokomoya olungenakunakala ngicathi ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu ngoba ilona abekade ekhuluma ngalo mawuqeda chapter 1 ethi sizelwe kabusha ngembewu kaNkulunkulu eyizwi levangile lashunyezwa kuthina and futhi mayiqhubeka uthi ukuze ngalo lolubisi nikhulele entsindisweni izwi kaNkulunkulu lelisindisayo futhi lisigcine entsindisweni size sifike ekupheleliseni kwayo uzothi futhi mase ninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene unambitha ubumnene benkosi ngokufunda ngabo ezwini lenkosi ngakho lolubisi akhuluma ngalo luyizwi lenkosi uthi ke ubisi oluphiyo alicutshiwe nezinto ezingalunganga izwi likaNkulunkulu liphiyo incwadi yamahubi yakhuluma kanjalo lilungile zonke iyalelo zakhe ilungile zonke izinto ayishoyo ziwukulunga zifanele ukudliwa khona umuntu ezokhula enkosini uthi asilangazelele bazalwane izwi likaNkulunkulu njengoba wasindiswa ngalo lilangazelele sewusindisiwe ufune ukulizwa ufune ukulazi izwi likaNkulunkulu ufune ukuunderstand more ufune ukulikholwa ingqondo yakho uyiconforme uyifanise nalendlela izwi likaNkulunkulu elithi ayibe yiyona funa ukuligcwalisa enhlizweni yakho ngiyalonda enhlizweni yami ukuze inhliziyo yakho ifunde ukuphampa ngalendlela iBhayibheli elikhuluma ngayo ithanda izinto ezifuna uNkulunkulu afuna uyithande izonde izinto uNkulunkulu afuna uyizonde lilonde khona ungazukona kungazukuphuma ububi la olimini lwakho ngoba abusekho enhliziyweni yakho ububi kugcwele izwi likaNkulunkulu lilangazelele njengobisi okuyilona lizothi malingena emzimbeni wakho wokomoya lakhe ama vitamin neyicubu likunika iprotein ukhulu bezikhondla khondla ube strong ukwazi ukunqoba izono uphile ngalendlela uNkulunkulu afuna uphile ngalo lilangazelele izwi likaNkulunkulu sengathi yilona eliwukuphila kwakho niyazo bathandeka asilwe nokungabi interested ezwini likaNkulunkulu asilwe nokubhoreka intshumayelo neBhayibheli nezinto ezishiyo uNkulunkulu ube neinterest kuyona yonke enye into uneinterest eindabeni eyikhulunywa abantu uneinterest eindabeni zemedia uneinterest la kwisocial media koFacebook nanani yonke enye into yakinterest uvula amehla bemangaka kodwa ke kukhulunywe kaNkulunkulu izinto engathi ungathatha isihlwathi siyalingeka ngaleyo nto sonke ilwa nayo leyo nto mayethu uNkulunkulu langazelela njengomntwana uthi isukumele lento yokulangazelela yakhe enhlizweni yakho uyayizwa leyo nto uyalwa ukuthi thandani ukulangazelela kuyona into eyenzeka automatically nje noma ngazi ngiyayihalela nje into ukuthi ngenze njani ke cha ukulangazelela uyakwazi ukulawula ngokwezwi likaNkulunkulu ngakho uma ethi uNkulunkulu langazelela izwi lakhe zifundise ukulangazelela lilalele ulicabange ube ukuthi abanye babonani la
Yini lethi uNkulunkulu angilangazelele la? Yini enhle la? Yini engisizayo la? Yini interesting la? UNkulunkulu uzokusiza ngokuyidiscover lezo zinto mawusebenza ekulangazeleleni izwi likaNkulunkulu. Ungavumi ukubhoreka into ikaNkulunkulu. Indlela yesihogweni leyo. Mhla izwe li exciting. Yonke into yasezweni very exciting. EyikaNkulunkulu izinto ziyakubhora. Suqalile. Bheka emlilweni. Ilwa-ke naleyo nto ungavumi ukudonswa ngalelo ketango le-bottom with uNkulunkulu. Funda ukulangazelela njengengane ilangazelela ubisi. Nothisa-ke la uma ngizodlula masinyane uthi kuverse 2 ukuze ngalo lolu bisi lwezwi likaNkulunkulu nikhule kube ngukusindiswa. Indlela abhale ngayo ukuthi le nto yokuthola izwi likaNkulunkulu bese uyakhula ngalo iyona eholela ensindisweni as if abantu abangalilangazeleli izwi, abangalitholi izwi, futhi abangakhuli enkosini, abazukusindiswa igcina. Ukhuluma ngale nsindiso abekade sitshela ngayo kuchapter 1 ezokwambulwa ngesikhathi sokugcina. Ukhuluma ngokupheleliswa kwensindiso yethu uma uJesu ebuya. Ma ungakhuli enkosini, isign leyo yokuthi awuyi kuleya nsindiso ezokwambulwa. Ngoba mhlambe kwayona le yase ekuqaleni yokuzalwa kabusha, awukabi nayo. Ukukhula empilweni yomzalwane is not optional. Amen. UNkulunkulu bonke abazele abafi bayakhula kunokuthi bafe. Noma khona ama ups and downs, kodwa bayakhula enkosini, baya ngokuya bebangcono, bayalwa nezono zabo, bayakhula ebungcweleni, bayakhula ekufuzeni ubaba obazele. Nawe ilwele le ndaba yokukhula le. Amen. Yes. Futhi siyatshela ukuthi yenzeka kanjani. La yekho imfihlo ekukhuleni enkosini. Ukudla izwi likaNkulunkulu. Hlala ezwini likaNkulunkulu, lifunde iBhayibheli lakho. Zilalele intshumayelo. Zifunde iy'ncwadi ey'chaza ngezwi likaNkulunkulu. Ngokwenze njalo, uNkulunkulu uyalakhela kuwena ngaphakathi. Likushintshe. Lishintshe ingqondo, lishintshe inhliziyo, ishintshe impilo. Ukhula kanjalo enkosini ngokulangazelela lolu bisi lolu. Uthi after seninambithile ukuthi inkosi imnene, chaza ukuthi ufikile ensindisweni, wabuzwa ubuhle bukaNkulunkulu. Langazela more and more yaleyo nto. So ke, okokuqala, mawuza etsheni elinguJesu, uza ngokulahla lezinto ezingalungile, bese uyalangazelela izwi lakhe. Verse 4. Kusela kuverse 4 nawe ukhuluma ukuthi, ufuna ukubayala ukuthi why kufanele beze, why kufanele banamathele kulo Jesu, noma kunobunzima obungaka ezimpilweni zabo. Kuverse 4, sondelani kuyo. Oyele singisi libeka kangcono, as you come to him, njengoba nisondela kuyena. Akusikhona nje ukuthi ubayala ukuthi ba abantu abakude naye abasondele, kodwa ba abantu abasondelayo vele, uthi njengoba niqhubeka nisondela kuyena, bese yabatshela ukuthi yindaba kufanele baqhubeke bayenze leyo nto bangayiyeki. Uthi kumaqhubeka noverse 4, iyitshe eliphilileyo. Njengoba sondelani kuyo, iyitshe eliphilileyo. Ningayeki ukusondela kuyona inkosi lade ekhulume ngayo esiyinambithile seza ukuthi yinhle. Leyo nkosi iyitshe eliphilileyo, sesiyabona ukuthi bekhuluma ngoJesu vele mayethi inkosi. Iyitshe eliphilileyo, elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu, likhethekile leyigugu. Umfanisa netshe uJesu uzosichazela khona manje ukuthi umfanisa netshe ngobani, kodwa siyabona ukuthi hayi ngoba ethu Jesu uyitshe, ngoba uthi yitshe eliphilile, amatshe angempela afile. Ngakho uyabona singathekiso lesi esifanekisa uJesu netshe, kodwa yitshe eliphilayo, yena akafile. Uthi ke wanqatshwa ngabantu. Labantu athi bamnqaba, into efika kuqala emqondweni abantu bakwa-Israyeli, uJesu wafikela kubona. Uthi uJohane weza kokungokwakhe, kodwa okungokwakhe akuzange kumamukele. Bamrejecta baze bambulala uJesu. Namanje abantu basamrejecta uJesu, abamamukeli, abafuna ukukholwa yena ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, abafuna ukumamukela njengenkosi, abafuna ukumethemba, bamlalele, babe abafundi bakhe, bayamala abantu uJesu. Kodwa kuNkulunkulu ukhethekile. Uyena uNkulunkulu amkhethile ukuthi abe umsindisi, amkhethile ukuthi abantu basindiswe ngaye abe inkosi kulombuso kaNkuluNkulu uyigugu akekho omunye uyena kuphela uNkuluNkulu angenza ngaye lo msebenzi wokusindisa abantu abantu abamfuni kodwa emehleni kaNkuluNkulu uyigugu ngakho nina bazalwane namathelani kuyena uJesu uyayizwa leyo nto that's the first reason namathela kuyena woza kuyena noma abantu bengamfuni kodwa kuNkuluNkulu ukhethekile kungcono ukuba sesayidini likaNkulunkulu kunokuba sesayidini labantu. Ngakho noma abantu bengamfuni uJesu, bemreject uJesu, ngobuningi babo nabantu bakithi kwaZulu. Abamfuni uJesu, kodwa thina azeni kuyena ngoba kuNkulunkulu unguye okhethiwe. Uyu Mesiya, the chosen one, the anointed one, uNkulunkulu asinikeze yena ukuba sisindiswe ngaye uJesu. Amen. Ibasic yevangeli le. Abantu abeze evangelini nawe ungakasindiswa woze evangelini. Mayithi inhliziyo yakho ngobani kulento abantu abaningi kangaka bangayifuni beyingcosana bayilandelayo woza ngoba uNkulunkulu ungakwingcosana. Kungcono ukuma ngakuNkulunkulu ngelanga lokwahlulela kunokuma ngakuma millions nama billions abantu. Ngoba abaye kumahlula uNkulunkulu baye kwahlola bonke balahlwe noma bebaningi iningi liyenzeka ligeje ngenani ngesange elincane ngoba likhulu libanzi elibheke ekubhujisweni ngakho nina bazalwane qhubekani nize kuJesu ningahlehli kuyena noma bebaningi abahlehlayo bekezelani nina usho njalo uPetru athi kuverse 5 nani njengamatshe aphilileyo nakhiwe nibe yindlu yokomoya nani maniza kuJesu niphenduka nibe yilamatshe anjengaye uJesu bese ngokuza kuyena niyakhiwa ke nibe yindlu yokomoya sesiyabona ukuthi uthini oqala mayikhuluma ngamatshe ukhuluma ngamatshe okwakha makwakhiwa izindlu ngalezi zayikhathi ayengekho ama blocks ne18 njengoba sinawo thina manje babelanda matshe enkwalini bawabaza matshe ukuze akwazi ukuqonda akwazi ukufitha ukwakhudonga bawabeke phezulu kwamanye namanye babakha kanjalo kwakwakhiwa ngamatshe uthi kuJesu uyitshe lokwakha eliphilile uNkulunkulu akha ngayo indlu yakhe just like kwakwakhiwa itempeli uNkulunkulu wakha indlu yakhe chaza ukwakha umbuso wakhe ibandla lakhe abantu abayohlela naye emazulwini ngunaphakade uNkulunkulu wakha lo mbuso kodwa uwakha ngoJesu ngakho wozani kuyena khona nizoba ingcenye yombuso nani nibe yamatshe kulendlu uNkulunkulu ayakhayo indlu yokomoya mawufuna kuba ingcenye yento ikaNkulunkulu uza ngoJesu ukuze uzofana naye ube yitshe njengaye athi verse 5 anibe nje itemple likaNkulunkulu kuphela kodwa niba upriest obungcwele niyithempeli futhi nabapriest phakathi kwethempeli abapriest babe nomsebenzi wokuletha iminikelo nemihlatshelo kuNkulunkulu bachumanisa abantu noNkulunkulu thina sadinga umuntu ozixhumanisa noNkulunkulu ithina abapriest isihenqo sidatshuliwe singenile ebukhoneni kaNkulunkulu sesikwazi ukuxhumana directly noNkulunkulu siupriest thina obungcwele bukaNkulunkulu ingakho singazukubiza befundisi ngabapriest njengasemaRomeni ngenxa lamavesi lawo ithina sonke esindisiwe sabapriest bakaNkuluNkulu awuzi uNkuluNkulu wena through umfundisi awuzi uNkuluNkulu through uMaria awuzi uNkuluNkulu through abantu bakina sebashona uza kuNkuluNkulu ngqo uzela wena ubaba indoda nomoya ongcwele baya kwamkela ngenxa ukuthi indoda kaNkuluNkulu ngokufa kwayo yasusa izinto ezazisivimba yakhumbula sadabuka isihenqo ethempelini okwakuyisimboli yokuthi akusangeni nje umpristo omkhulu kuphela nonke wozani nonke niwilling ukugezwa ngegazi lemvana uzani nizongena kaNkuluNkulu siwupristo obungcwele uthi ukuze ninikele uverse 5 lo ngemhlatshelo yokomoya eyamkelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu abapriesti babe nemhlatshelo abayilethayo kwakuyinkomo nezimbuzi nezimvu sometimes iminikelo yempupu namafutha nanani eyayinikelwa laphayana. Thina kasinikeli ngeminikelo enjalo e-physical, sinikela ngeminikelo yokomoya. Uma uya kwezinye indawo uyathola lama spiritual sacrifices kukhulunywa ngayo yonke into esiyenza esiyenzela uNkulunkulu ayibe umnikelo nendumiso kuyena uthi Romans 12 nikelani ngemzimba yenu ibe umnikelo ophilile enkosini. Paul ukhuluma ngeminikelo yemali athi iphungela imnandi uNkulunkulu zonke izinto ezenza uzenzela udumo likaNkulunkulu ziyimhlatshelo nemnikelo esiyiletha kuNkulunkulu njengaba priest nathi siyaseva la ethempeli likaNkulunkulu kodwa thina sisevi ngeyimbuzi neyinkomo siseva ngemsebenzi emihle esiyenzela indumiso kaNkulunkulu njengoba sihlangene nje sihlabelela saba priest abaletha iminikelo kuNkulunkulu yemhlabelela yokumbonga uNkulunkulu maninikela niletha iminikelo leni elinetha uNkulunkulu imhlatshelo kufana nokubeka inkomo phezulu kwealtar niyishise iphunga liye phezulu okungathi iphunga limnandi eliya enkosini njengoba ngishumayela nami ngumpriest ngeyami indlela ngiletha umnikelo walentshumayelo phambi kaNkulunkulu ukuze athokoze ngayo ibandla lakhe lisizakale nani manihleli nilalela izwi likaNkulunkulu leyo nto indumiso kuNkulunkulu yokuhlonipha izwi lakhe yonke lento esiyenzayo njengabazalwane sinjengabapriest beletha imhlatshelo emdumisayo uNkulunkulu ngakho woza kuJesu khona uzoba njengaye ungene embusweni kaNkulunkulu ube yitshe eliphilile nawe njengaye uJesu akungenwa ngenye indlela mawusuka kuyena uJesu ngoba uthi kuneyinhlupheko abantu bayangihlukumeza ngenxa loJesu uzoyapi uzophuma uye kuphi athina ama alternatives athina ama options akhona mawumshiya uJesu makubhlungu la okuyisona skebhe esikhipha nolwandle labantu becwila khona ithini enye option onayo ngoba the only thing okufanele uyenze uqinisele ama ukuthi kunzima ngoba iyona kuphela indlela le yokuthi nawe ube yilunga laleli ithempeli likaNkulunkulu alakhayo woza kuyena uyitshele gumbi sibona lokho okulandelayo verse 6 ngokuba umbhalo uIsaiah 28 lwa ukhothayo verse 16 umbhalo uthi ngibeka eziyoni itshele gumbi Sola more information ngaleli tshe manje. Likhethekile leyigugu okholwa kuye akasoze ajabhiswa ngakho kini enkolwayo leyigugu. Nasi sinyizathu sokuza kuJesu uma uza kuyena awusoze wajabhiswa uzositshela egcineni uthi bonke abamgolozelayo bazojabhiswa egcineni. Woza kuJesu noma kunzima noma kuneyinhlupheko ngezinye izikhathi ngoba kunomvuzo omuhle ekugcineni awusoze wajabhiswa. Ukhothi uIsaiah la Isaiah 28 verse 16 ngibeka eziyoni iziyoni igama leJerusalema okuchaza nje uIsrayeli ngizoletha kaIsrayeli itshe legumbi eqanebe sizwe nje ukuthi yitshe lokwakha sesithola ukuthi yitshe legumbi ke manje mayithi itshe legumbi ukhuluma ukuthi yonke enye into yakhelwe phezukwakhe babethi mabakha laphana kaIsrayeli iarchitecture yakhona yonke vele uqala ngefoundation wawufika umbi foundation bese uthola itshe elikhulu lalibalikhulu kwadlula wonke amanye bese beyalikhatha libe yi-right angle kanje bese libekwa ekhoneni le-foundation laqala khona i-foundation lelitshe likhathiwe li-right angle kanje lalevelwa liqondile liyisikwe libekwe khona bese ke ilona elizotshela yonke lendlu ukuthi izoma kanjani malithe nendlizo ma kanje malithe nendlimi kanje ilona tshe elidirector ukuthi yonke lento yakhiwayo izoma kanjani ubukhulu balo no nesindo sali thickness yalo iyona ektshela ukuthi ungaya phezulu kangakanani nalendlu balingekho thick ngelikwazi ukuthwala load eningi ngakho nendla ikwazi ukuya phezulu kakhulu soke yitshe elidirector everything enye ezokwenzeka uma wakha uthi ke uJesu unjalo embusweni kaNkuluNkulu yonke enye into yakhelwe phezukwakhe lento yombuso kaNkuluNkulu idirectwa uyena uJesu uyena wokuqala uyena oshoyo ukuthi kuzokwenzeka kanjani sisindiswa kanjani singena kanjani uyisango uyindlela uyiqiniso lo Jesu lo abekha beza kubaba abekha baba ingcenye yale building kaNkuluNkulu leli thempeli ngaphandle kwale cornerstone le Enye indlela ukuthi azikho ezinye indlela bazalwane. Ma nisehla kulo Jesu lo ngenxa yeinhlupheko. Alikho elinye itshele igumbi kushuthi anikho kule building nina. Nisekulahlweni ngakho namathela kuyena ngoba uye itshele igumbi woza mawungakezi. Otherwise uyisitina singaphandle kwebhilidi esiyolahlwa emlilweni. Wozokwakhiwa nawe ube ingxenye yethempeli, ingxenye yombuso kaNkulunkulu. Uthi noma abantu babengalifuni uNkulunkulu ulikhethile, lalikhethwa kitshe. Uma umuntu ezokwakha ubhilidi ezokwakha, wayehamba yolicinga itshe lokuqala azolicinga, alithola itshe elirayithi. Sometimes balitraye, bathi uma belizama bathola i-crack bebengayibonanga, balilahle lelihayi leli. Balandele inye balizame tuwayileli gcine litholakele leli abalifunayo babona ukuthi li right ngempela babe choose kanjalo uma bezokwakha uthi kuNkulunkulu naye uyenzile le yonto walithola itshe likhethekile uJesu lelo tshelelo bonke abanye ba disqualified shamba ka qualify amadlozi akithi awalungi ukuthi sakhele phezukwawo uma songena embusweni kaNkulunkulu. Mohammed, no. Bonke abanye abakhwalifayi nemisebenzi yethu emihle ayilunganga. Awukwazi ukwakha impilo yakho kuNkulunkulu phezu kokulunga kwakho. Uma bekubuza ukuthi yindaba wena uzongena ezulwini. Ungabothi ngoba mina ngibabulala abantu, angitshontshi into yamuntu, angiqambi amanga. Ngeke wakhe phezu kwaleyo nto. Itshe lingalunganga lelo. Lilodwa likhethiwe uJesu. Siyongena embusweni kaNkulunkulu ngoba yena wasifela. Finish. Ukulunga kwethu kuza sesiyamukela insindiso sesiyiphakathi. Bese siyaqala ke siqhakaze siveze imisebenzi emihle asakheli phezukwayo imisebenzi emihle. Uyena itshe likhethekile eliyigugu okholwa kuyo akasoze ajabhiswa akasoze athelwa ngehlazo. Noma okwamanje abantu bangakuthela ngehlazo ngokukholwa uJesu. Bakolodela abantu bakini, bakubize ngamagama, baku-isolate abangani ngokukholwa uJesu, kodwa kuyogcina wena. Khona la ngelizayo siyoba phambi kaNkulunkulu athi thina esikholwayo asizwe ngake sokunene sakhe, wozani ngaka right nine nezimvu. Bonke abamgolozelayo athi ngaka left bese thina nine ngaka right ngenani embusweni kaNkulunkulu wenu entokozweni yawo. Nonke ningaka left sukani kimi ninabenzi bokubi niye kulahlweni ngalelo langa bayothelwa ngehlazo wena uyophakanyiswa ube inkosi embusweni kaNkulunkulu noma okwamanje kungaba sengathi thina ama underdog thina sisindisiwe kodwa kuyogcina thina kubula ukusuka kulento ngenxa yeinhlupheko. Lezi sikhashana inhlupheko. Iprize okufanele siyikhokhe for lo mvuzo osihlalele. Ukushiya uJesu ngenxa yobunzima akusho ukuthi khona into engcono oya kuyona. Ngoba kwala emhlabeni nje lobunzima abantu abathi babalekela ekukholweni busakhona bengakholwa benjalo. Kodwa even worse bahlalelwe ukubhujiswa ekugcineni. Wozani kuye. Noma abantu bangamrejecta kodwa uyitshe likhethekile kuNkulunkulu abakholwa uyena abasoze bajabhiswa. Nakula mina engibalansa khona. Bangangangizwa abantu manje mangimemezela ngalo Jesu kodwa ngelinye ilanga bayozwa bathi wayeqinisile ukhoza. Amen. Kuzogcina thina bazalwane. Yithe siyodla ifa lomhlaba. Hayi amabhokolo neyigwilizela emhlabeni. Sebengasekho sebelahliwe kuyogcina thina esikholwayo. Asimeni kulento le. I-rights iyukuhlakanipha. Ithina esisentweni masikristu. Ibona abayimpumputhe neyimpatha. Ukuthi akukabonakali nje kodwa kusazovela. Amen. Ungadidiswa abantu abangakholwa. Baku-isolate ugcina ukufuna ukufitha inabo ngoba ubona ngathi kungcono akungcono ukubona ibona ukufanele bafuna ukufitha inawe. Ima njengomuzo wakhe entabeni ongefihleke bagcine kuyibona beza kuwena ungehlele enzansi ebumnyameni. ngenxa yabo. Usho njalo kulabazalwane ukuthi noma nihlukumezeka kungathi bangcono bangakholwa abangcono anisoze najabhiswa manima la izwake kubona ukuthi kuzokwenzeka verse 7 masivala. Uve 7 kuqala uthi ngakho ke kini enikholwayo liyigugu lelitshe kahle kahle uthi kuzoba neona kinina enikholwa uJesu bese sikodwa kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi bathi alilunganga linecracker silifunile litshe liuJesu yilona elaba inhloko yegumbi uNkulunkulu walithatha walenza cornerstone noma abantu bengalifuni netshe lokukhubekisa bayakhubeka ke abanye ngenxa yalo Jesu ngoba bamfunanga usefana netshe elisendleleni bathi bayahamba bayaqeqeka bagingqike la endleleni mabehamba ngoba bamnqabile uJesu nedwala lokuwisa uyashintsha manje metaphor akasakhulumi ngendle yakhwayo usekhuluma ngesithombe somuntu ohamba endleleni sometimes kwakuba namatshe endleleni mawunganakile ukeqeka uginqike phansi ulimale uthi ke uJesu kubantu abangakholwa uphenduka benjalo bacathi bona ngokumrejecta bahlukene naye abahlukene naye basazomfica ngelanga lokwehlulela bafike bakeqeke kuyena akekho umuntu okwazi ukuavoid uJesu mawungakholwa uyena uyobhujiswa ngenxa yakhe mawungazukwakhela kuyena njengetshe legumbi cornerstone uzoba yitshe lokuqhuzuka kuwena uJesu ayikho indlela yokumbalekela awukwazi ukuthi ayikulungile emthatheni ngoba niyamthanda mina ngizohamba nobani ekugcine noma ungahamba nobani uyokwahlulelwa uyena lo Jesu ongamfunanga esenolaka engesenawo umusa uthi bayakhubeka ngokuba bengalilaleli izwi okuyikona ababekumiselweyo. Kuthani ngivale ngaleyo. Bayakhubeka ngoba balilaleli izwi likaNkulunkulu bayaligolozela bese thi okuyikhona ababekumiselweyo. Uthini manje lapho? Thina sibuye sifunde masinyane ezidlule masinyane singawezwa amagama. Uyayizwa lento ayishoyo? Anakayizwa ngoba nakasho ukuthi ishubile nje lento le. Uthi baya bayakhubeka meaning bayaqhuzuka kuJesu bagingqike bagingqikele esikogweni eh bayabhujiswa ngenxa yokugolozela uJesu ngoba balilalela izwi lapho sathi amen is right bese ede ukuthi okuyikhona abakumiselweyo lokhu khubeka kwabo lokhu ungalaleli izwi kwabo lokhu kubhujiswa okuzobehlela akusho mina alithini lakho lithi lelo verse 7 okuyikhona abakumiselweyo ithi lento uma nibona abantu bemgolozela uNkulunkulu ningamdabukeli uNkulunkulu as if kukhona ukwahluleka okukhona kuNkulunkulu ningathi hey labantu kodwa beve bengalungile buka nje baphoxa uNkulunkulu kade zama ukubenzela into enhle kanjani thula wena uNkulunkulu ungakhali kusho inhliziyo abasho ngomlomo kodwa inhliziyo isho njalo bayamdabukela abantu uNkulunkulu ngoba abantu bayamgolozela. No! Uthi uNkulunkulu ningangidabukeli, dabukelani bona ngoba vele mina ngibamisele lento abayenzayo. uNkulunkulu ma ehlela izinto wahlela ukuthi kukhona bayozalwa kabusha abakhe phezu kwedwala itshele uKristu Jesu babe yithempeli lakhe. Wadala ukuthi khona bayonqaba babe amatsha ngaphandle uNkulunkulu awalahlayo kokubili kuletha udumo uNkulunkulu. Kuhlelo yena kokubili abazogoloza nabazophenduka uthi laba abazogoloza wayekumisela ukuthi bagoloze kanjalo. Kunezinto ezimbili anginaso isikhathi sokugxila manje endabeni ye election predestination. Ngifuna ukudlula masinyane kodwa angisi nami ngizama ukuba ngifundise othembekile angiweqa amagama amayibhaliwe yabona angina choice la kodwa ngoba nginaso isikhathi sokuchaza ithi ngichaze kanje khona izinto ezimbili esizibonayo ezweni kaNkulunkulu siyabona ukuthi uNkulunkulu olawula zonke izinto ayikho into eyenzeka emhlabeni uNkulunkulu angayihlelanga neyodwa including zonke izona abantu abazenzayo kodwa into esibili esizibonayo abantu ba responsible ngezona abazenzayo. Mawuphuma la manje uhambe yokwenza izono zenziwa uwena. Unqume wena ukuzenza ngoba ungakhetha ukungazenzi. Angithi ungone mina manje woza lahla lokho okubi kodwa unokhethi ukwenza wena okhethile futhi uNkulunkulu unelungelo lokwahlulela ngokukhetha kwakho kona abantu abayisihogweni bafanelwe ukubhujiswa ngoba yibona abayikhethela ukwenza lezi zinto abazenzile kodwa futhi at the same time uNkulunkulu bamisela nami ingqondo yami ihamba iphele kutheni kuhlangana kanjani konje ma uNkulunkulu omisile pho abantu bakhetha kanjani ma kwabantu abakhethayo pho uNkulunkulu umise kanjani kodwa ngiyakubona kubhaliwe ezwini kaNkulunkulu ngakho ngiyakholwa kokubili bese ngiyamukela ukuthi yena uNkulunkulu mina ngiyiphungezi nje elinengqondo encanyana engaka engakwazi ukuunderstanda zonke izinto uNkulunkulu ayishoyo just like ukuthi ngiyavala manje sengishaya ngamabhansela ibonus la sengiqedile just like ukuthi uNkulunkulu akanasi isiqalo uNkulunkulu uyena umvela inqangi wayekhona ekuqaleni akakazi angabi khona kanjani ibuzi yami ingqondo all right 1 million years before umhlaba ube khona wayekhona yena 10 million years before umhlaba 200 million years billion years trillion years shone emumva uhlezi khona nje waqhamukapi ingqondo yami ayikwazi ukukonceptualize into ekhona kodwa engakazi iqale ngoba ayikho into engiyazi yenjalo uNkulunkulu kuphela ukuthiwa ukhona kodwa akanasiqalo wayekhona forever and ever to eternity akukho la aqala khona uNkulunkulu leyo nto nami ngiyunderstand kahle kodwa ngiyayikholwa ngoba uNkulunkulu usho njalo ngiyazehlisa kuthi ukukholwa lokho wehlela ngenzansi uNkulunkulu mayikhuluma ulamukele iqiniso awumi phezulu uthi no urong ayenzi logic leyo nto ungasho kubefundisa angisho ukuthi ungasho njalo kubantu uma bekhuluma kodwa mawusu uyibonela ezwini kaNkulunkulu okwehlela ngenzansi uthi wena uNkulunkulu mina ngiyumuntu ngiyakubona ukuthi usho njalo angazi kanjani kodwa ngiyakukholwa ngoba uNkulunkulu udila kanjalo nendaba ye-election nalezinto ezinje mina ngikwazi ukubaleka la ukuthi la ubamisela ukuthi bastamblishe bakhubeke baye kubhujisweni bangalaleli izwi ngakho ngizokwamukela njengoba uNkulunkulu ekusho azeni kwitshe eliuJesu sizokwakha phezukwalo mawungasindiswanga woza ulindeni uza ngokukholwa ukuthi uJesu wafela izono uphenduke kuzona ukholo yena wozani wozani ensindisweni wena osuzile qhubeka uze ungabusahlehla ngoba uthi kunzima kunezinto ezingcono ayikho into engcono uyena esingena ngaye embusweni kaNkuluNkulu mawuhlala kuyena awusoze wathelwa ngehlazo kuyogcina wena ekugcineni asikhulekeni